in my highs and lows. Thank you.
fela ngawe ngiyasivela mina nawe sifana no Romeo no Juliet the perfect concubine and boyfriend soze sahlukana ngiyala neva mina ngicela ungithembe ngithanda ngempela mina nawe sofa silahlane ngawe ngiyasivela ngifuna ukushada ngikwenza umkami kube ngowami mina ngiyakuthanda inhliziyo yami uyayithokozisa uma ngithola imali ngiyafunga mina ngizokuthengela ibhanoyi sondela bambelele ithemba lami mina ngawe nganeni mina ngiyothanda unomphela ngithathe njengodokotela mina kuwe amanxeba ngizowabhukisa ngikuthanda ngempela ayiswe mina ngawe ngiyaswela futhi ngingakufela ngikuthanda ngempela ngawe ngiyaswela
Sin Maluela. We'll be right back. up for you and I. Hey, hey. I give you many chances, hey, hey, hey. And the keys to my heart. Hey, hey. But you let everyone inside.
home.